Shadows, FD, Jeff 2, Big Jefferson, Big Tito,
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender,
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Each and every day, I wanna praise you. At the end of the day, my topic will be you. I'm gonna do everything for you. Like BM, I'm gonna live for you. I'm gonna forever serve you. And I give my whole life to you. I'm gonna forever trust in you. Cause everything you do is always true. But don't know that I'm very few. And I wanna them to know that you live. Cause nobody can do. Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender,
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Asante Mungu kwa kunipa kipawa, nitakitumia Mungu kwa kukumbia, jutangu utotoni umenitunza, that wanasema wendo namba moja, nimeuona wako mwangaza, na najua hakuna tena giza, najua tena utanipandisha, na kama jagwa lazima nitavuka boda. Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
You're my defender, mwokozi umeniweka, ndo maana nasema we usifiwe. Everybody msifu Messiah, sio laya, tutanipata haya. Usihende bali na Messiah, nakata sema kinaya, nendo mana sitofia hiyo faya. Jah is the King, King of King of Lina, Jah is the King, King of King of Lina. Everybody keep on keep on hands up, everybody keep on keep on hands up. Jah is the King, King of King of Lina.
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
Jesus Messiah, sende kwa kipawa,
sende kwa kipawa, mikono zito nawa,
Jesus the King, minasema namba moja,
sema namba moja, you're my defender.
It's your time, tumefika, yeah.